olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
Ua marosi le wala au mai whaala putupotonga I tupa LGBTQI+, lesbian, gay, bisexual, transsexual, queer, intersex, plus. I whainga malo se te territory, male malo tele. Ina ia whātū la whono ina nei, se tū la whono, po se sā. E whātonu ina ai e kāle sia makatāpua inga whāle lotu maisi whāla putupotonga. Lātou te whaia tā la inga, ini tonga fitinga, e tau mawhai e li liu ai se tangata mailona i tūpā, po o conversion therapy. O le tamaitai o Roe Johnson, na whānau maola e i se ainga e mālosi, i le talitonunga ma le e kāle sia Engelani, ma na ia tā ua talumai lava le teimi o la ititi, o le wha upunga e tele ina la fuatu i ata ia, o oe o se tangata e le ato atoa. Na ia whaalia le whainga tā, o lona tuputupua e i se ainga e whaatonu ma whaasino uma mea uma, i lalo olo lātou talitonunga whaalelotu e au fiai vaenga uma olo na olanga.
My story really starts when I was very young. Being a part of a family system that was very much dominated and controlled within a religious ideology. Very conservative, very controlling, very much this is the way you must live, this is the way you must be kind of system. When I didn't conform, that was treated and greeted by fairly extreme behaviours from my family, which went on for a long time and were quite, they were really difficult.
Ua whaa se fulumaleiva nei tau sanga o le matua o Roe Johnson, ma o loa au mau o ia i Melbourne, ma na ia ta ua fo i le tele o teimi na wha malo si ai o ia, e alu e tala noa i le whaife au o le e kale sia, po se isi tangata e maa ua lunga sona tūlanga i le e kale sia Engelani, ma o le teimi a ngai i ai, ma tala noa i ai o le talilawa e tasi, o ia e le o se tangata ua ato atoa, ma e le e tāla whea ngai, lona tūlanga wha le tangata.
Very much within a religious ideology that said, essentially, who you are is not okay, who you are is broken, who you are is damaged, who you are is fundamentally flawed and not okay. So for me, you know, it was always, you had to go and talk to the minister, you had to go and talk to the youth pastor or the you had to go and talk to whoever it was, some supposedly caring person that told you, no, that's not okay, you can't be like that.
E whaalua ona whaaipo ipo rou, ma e toa tolu lana whanau. I se so is wenga ale universite o la Trobe, na whaie le tau sanga e lua fese fuluma le valu. Nā tangi ai le teleo a awhianga o tangata LGBTQI+ i o se talia nei. Ona o le fesaua ina, o lātou mā fau-fau. I talitonunga whaale lotu na whāna nau mai ai. Ma o lātou wolanga, ma o lātou langona, i o lātou tūlanga whaale tangata, o i tūpā LGBTQI. Na saunoa Roe Johnson.
I could never actually make life hang together properly. Nothing worked. Jobs didn't work. Relationships didn't work. The traumatic experiences of my life were very much grounded in an ideology of brokenness and an ideology of not being, fundamentally not being okay as the person that I am.
Nā whaalia rou ua ia i loa nei, o le whainga na whaia i ate ia, e whaingoa ina o se conversion therapy, po se conversion practice, o se tauma whainga e li liu whaamalosi o na langona, mailo nei tūpā. Na saunoa foi, se tasieli o Nathan Despot o le Brave Network for LGBTQI+ People of Faith, e lo loto atu le whawhita auli i le nā o se tauma whainga e li liu se tangata mailona i tūpā. Na ia saunoa, o le tauma whainga, o le whao ngā ina le o se talitonunga whaale lotu, e li liu mai ai se tangata mailona i tūpā.
Most of what we see now doesn't happen in the context of formal practices. It happens in informal settings, it happens in small church groups, it happens undercover, and it happens in pastoral care relationships, usually with church leaders, pastors and ministers, but also with other people. So it's really not something that we refer to just as conversion therapy.
O lo te pene ina ele se te teo Vitoria se tū la whono tau whaofi. E a vea ima soli tū la whono pe whasa ina, ona li liu wha malosi se tangata mai lona i tūpā, po o se conversion therapy. Na whaalia Nathan Despot, ta alo sia ai pa sia ma a vea le tū la whono le nei Vitoria, o se ala fua e mulimulitai i a isi se tete ma territory.
Institute support for survivors through some kind of redress program that will address the transmission of the conversion ideology, as we call it, which is the belief that LGBTIQA plus people are broken. Also, looking at more tightly regulating this nebulous concept of pastoral care, which is the context in which most conversion practices occur.
O loo sila sila fo ile malo se tete Queensland I se tū la whono whape nei, e whaofi I le asa whareile nei, le asa lua se fulma le tasi fe puari. E le o whaapito tasi I e kaile sia matapua inga le tū la whono le nei Queensland, a e so o se tangata, se e kaile sia se talitonunga se whaala potopotonga, e whaie ni taumo whainga e li liu wha amalo si ai se tangata e awala I se conversion therapy. Pe ao fi ai, ni talitonunga whaale lotu. Pe ao fi ai, aversion therapy, psychotherapy, pole hypnotherapy. Nasaunoa Nathan Despot.
That legislation has often been seen as symbolic, but it hasn't really stopped most of the harm.
Ai ole tali, ele o tali se paia e nisi o whaala potopotonga e kale sia kerisiano, ia tū la whono tau whaofi e pe ona fuafuaina e le se tete o Vitoria ma le se tete o Queensland. O loo te te e iei maalosi le whaala potopotonga le Christian Schools Australia, ato ai ma le whaala potopotonga le Australian Christian Lobby po le ACL. Na saanoa Martin Isles o le Australian Christian Lobby, o se tū la whono whapenei, o le a tāo fi ai le tāla ina o nisi o talitonunga wha'a kerisiano.
There's no sense in which I or anyone else would want to delegitimise their stories, but there is a sense in which we'd want to say, all right, perhaps we can learn something from their stories, and we indeed can. But at the same time, it doesn't give us the platform to embrace laws that are effectively go so far as to prevent basic Christian teaching from being expressed.
Masalo po o leitu lea, wo o ai I whaitionga e pei o na lipa ti atu le tātou porokalami o le asa sāna tēnei. Whaitionga I le tū la whono tau whaofi e le malo tele I saolotonga o tāpua inga. Whamata e au fi ai le saolotonga le nei I tāpua inga e whaamalosi o na lātou liliwina se tangata mailo nei tūpā po o se conversion therapy. Na saunoa Luke Beck, o le aonga whaaloia I le University of Monash, o le tūlā whono e le o whaatonu inai e ka lesia I a lātou tāla inga. O lo iai pēr lo lātou saolotonga, e tāla iai I a lo lātou talitonunga. Peitai, o le tūlā whono, o lo o whaasino tonu I whainga ma whaatinonga, o se tāla inga e a awhiai isi tangata.
This is not about a state trying to regulate what Christians or other religious groups can and can't believe. It's simply a law proposed to regulate harms that might be inflicted upon people.
O le ripoti na whaamaopopoina e Darren Mara, mō le SBS News.
Like, share, mafaali sou finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.